Nitangulie Bwana, nitangulie, nitangulie Bwana, nitangulie, nitangulie Bwana, nitangulie, nitangulie Bwana, nitangulie. Wewe waweza Bwana, wewe waweza, wewe waweza Bwana, wewe waweza.
Wewe waweza Yesu,
wewe waweza, wewe waweza Bwana, wewe waweza.
Mimi siwezi Bwana,
mimi siwezi, mimi siwezi Bwana, mimi siwezi.
Nishike mkono Yesu,
nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono.
Ni haleluya Bwana, Hosana, haleluya, hosana, haleluya,
hosana,
haleluya,
hosana,
haleluya,
hosana,
haleluya,
hosana,
mtakatifu,
haleluya, hosana,
Baba wa Yuda,
haleluya, hosana,
Yehova Shammah, kama wewe mfalme haulinganishwi na chochote, wala kuna wakulinganishwa na wewe. Simba wa Yuda, maji ya uzima, mfalme wa wafalme, nani kama wewe? Hakuna wakulinganishwa nawe.